bananyine makolera aga plastic balaje ni department batasse ku musolo mungi government gweyagala okubateekako sebaduka John Paul Musasi waffe aline bisingawo
Bananyini makampuni agakola ebintu bya plastiki kotekana gagaddamu okusanusa plastiki omukadde ne gamukolamu ebintu ebijja beegattira mu kibiina kyabwe kya Uganda Plastic Manufacturers and Recyclers Association. Baddukidde mu kakiiko ka Palamenti ak'ebyensimbi ne balajjanira ababaka abatuula kakiiko ako nga baagala bagresiganye ne gavumenti bakendereze ku musolo ogwitiridde obungi. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko gavumenti yeyanjulira Palamenti emisolo egiwulira ddala 8 gyeyagala gitandika okukola mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2026. Era ng'egimu ku misolo gye yeyanjula kwe kuli omusolo ogw'ebintu ebya plastiki nga guno yagwongeza okuva ku $7 buli tani ne gugenda ku $15,000. Bannanyini makampuni gano gwe bagamba nti mungi akulira ekibiina kyabwe kya Uganda Plastic Manufacturers and Recyclers Association Moses Ategeka ategezezza akakiiko ka Palamenti ak'ebyensimbi nti singa omusolo ogwo gunaasigalawo ogwa $15,000 ku buli tani ya plastiki kiba kitegeeza nti amakampuni mangi agakola plastiki gagenda kuba gava mu mulimu guno ekigenda okwongera ebbula ly'emirimu mu Uganda nti kuba amakampuni ago mangi gakozesa abavubuka abavudde ku yunivasite ez'enjawulo wamu n'abo abataasomako kuko. Class BSFM Mandiso, nze John Paul Sebaduka wano ku Parliament.